Tudo high five. Yup. Hini ya misfits, misfits, misfits. Isha kuwa don't you miss it, misfits. Hini ya misfits, misfits, misfits. Kaukijua hini misfit business. Hini ya misfits, misfits, misfits. Isha kuwa don't you miss it, misfits. Hini ya misfits, misfits, misfits. Kaukijua hini misfit business. Mi waga misfit, nipate in this. Kati maganja brani komite. Easy easy ndo mi waga joso. Cheki mise. Iko ive, nikituanga call, don't you miss it. Kani mambanga bro, tuko mise. Kikip toge ini yo, siko nine. Hisi friki cho, siwa vichi. Fuck the system, nigga, kuna limit. Kani iko ine, lazima iko liji. Tango 06, nigga, best game. Na ya screaming, na bado watadike. Awai gadi flow, taka Mississippi. Wakiuliza, who's the body, sema mime. ETC, fana soka kesa, yeah. It is why it is, na ya better ones care. Hini ya misfits, misfits, misfits. Isha kuwa, don't you miss it, misfits. Hini ya misfits, misfits, misfits. Kaukijua hini misfit business. Hini ya misfits, misfits, misfits. Isha kuwa, don't you miss it, misfits. Hini ya misfits, misfits, misfits. Kaukijua hini misfit business. Misfit ni me, can't miss me kwa hit. Miss freaking na me, and we tipsy kwa ni. Kwenye mix ya weed sticks na bali. Vile si uwayani. Kanku sela lazima till the morning. And we like it so miss me kwa shit. Ina bicha kwa whining. Up and down the pole bap and grinding. Walaji kasi cheki dhuda siku bali. Ya mother bode ase kasi mali cheza mbali. Hini misfit bees feel the glory. Go witchy on the beat so Buddha shit ni holy. Kona doubt fika stone uliza mbogi. You win the presence of a god nigga na si chochi. Mkisaka ponki mi wajikoni. Nipate show kasi punch ni mandondi. Na ukijeka bobi shwoni majioni. Come to kutano jiwe promo wa gangori. Hini ya misfits, misfits, misfits. Isha kuwa don't you miss it, misfits. Hini ya misfits, misfits, misfits. Koki juwa hini misfit business. Hini ya misfits, misfits, misfits. Isha kuwa don't you miss it, misfits. Hini ya misfits, misfits, misfits. Koki juwa hini misfit business. Kiwa miang nilikuwa nataka kwa Swiss bits. Ona sai wanasema mini misfits. Nipe makeki na makuki na mabiscuits. Ama pala na wachimbia to 6 feet. Mkisaka ponki mi wajikoni. Nipate show kasi punch ni mandondi. Na ukijeka bobi shwoni majioni. Come to kutano jiwe promo wa gangori. Hini ya misfits, misfits, misfits. Isha kuwa don't you miss it, misfits. Hini ya misfits, misfits, misfits. Kaukijua hini misfit business. Hini ya misfits, misfits, misfits. Isha kuwa don't you miss it, misfits. Hini ya misfits, misfits, misfits. Kaukijua hini misfit business.